ndirambo berere kurisize ko bagendaga olunga mye bigere byange sobolo kutuka sinatuka na yera nengerayo nyweze bigere byange biremo kuserera unyweza mavivi gange mukama kalemewa kujigumira abasekerezi bali eyo balinze kuseka bagala kuulira nti byannemyeno zifuke nseko zaabwe olowoogera ebigambo byabwe Katonda waliwa na yebigambe ebyo tobiganya mukama zuno kulembera kulembera ngoberere mulisize kubo jendaga olunga nebigere byange sobolo kutuka Watyo wagamba mukama Oyo gwe yafuka kama futa Tingu kute kumukono gwo gwadyo Kuje mulula mawanga gona Sumululemi watu ya baka baka Muma asogo Ezi jizo teziga renga we misana nechiro Nange singo korerotyo Gawe wakorera kulo Yesu No kwato mukono gwange sitenga kuoli wa munange Kulembera ngoberere mulisize kubo jendaga Olunga mye bigere byange sobolo kutuka Kwata Kulembero lugendo lwange mukama Ontu seje ndaga Ndi muyizi nsoma Njagalo kusoma Na yesu manji jenda kuwera Mukama nyamba Kwato mukono gwange Kwata Mukama kwata Kwata Kulembero lugendo lwange mukama Ontu seje ndaga Kayone zifira yo mukama Kwato mukono gwange Mukama kwata Kulembero lugendo lwange mukama Ontu seje ndaga Ndi muyizi nsoma Njagala kuwa musawo Na yesi manyi katizize joli Kwa manyama genda gangi nyamba Kwato mukono gwange Mukama kwata kwata lembero lugendo lwange mukama Ontu seje ndaga njagala bufumbo abanjogereza ninabana nayo mutufu sina mumanya mukama nyamba tebankuwe migo kwata omukono gwange kwata mukama kwata lembero lugendo lwange mukama Ontu seje ndaga